The VOA. She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki. Ooh, she got me. She got me. She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki. Ooh, she got me. Mina mwita bad girl, ana nita bad man. Nakwenda nae mdogo mdogo, slow bila plomo, my place moto moto. You're my type, baby I need you in my life. Take me everywhere, take me everywhere. I'm nothing without you. Nisha pigyo kama 1,000,000 kilometer, yo misele. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. Namzamia deep sea, nampa vyote kabisa. Yani kiuno msingi, nachimaliza kabisa. She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki. Ooh, she got me. Mina ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki. Ooh, she got me. She got me. Ana insta account, ana bank account. So cute baby face, kita nyendo queen. Namliye time, nimuweke nani. She's my target. Tone shanga, dema mechenja mekua innocent chick. Nampereka bahari Atlantiki. Unaishia majogo kwa pasiki au piki. Namzamia deep sea, nampa vyote kabisa. Yani kiuno msingi, najimaliza kabisa. Nishapigyo kama 1,000,000 kilometer, yo misele. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. You're my type, baby I need you in my life. Take me